ikhuluma nenhliziyo yakho mama, impendule phela, ikhuluma nenhliziyo yakho mntwana. Peliyona yothi inhliziyo yakhe nezimpendulo zale mbuzo enayo othande nalo. Iyona yothi inhliziyo yakhe nezimpendulo zale mbuzo enayo othande nalo. Pendula phela. Kuyafundelwa ibe ngobalulo wami nawe ntombi, uthanda umuntu kuyafundelwa abe ngobalulo wami nawe ntombi, abela ngimohla mpile namafunda amboyenza kahle kamawe mami, uwafaye enhlizweni yakho, ngiyakuthanda wena ungithanda ngithi. Ngikhiphe lotho ntombi, ma ukhiphe lita ungithandi, sasobambisanayo uvikele senhlizweni yakho mama. Angikhumbuze kambilipi
Mama.